nisiwe mare achochoka kwangu nisijisumbue apike maji nguku nisiwe mare achochoka kwangu nisijisumbue
Yeah. yako punguza kiwewe. Uko peke yako kwangu mimi jitanue, hauna mwenzako punguza kiwewe.
Nasema ni wangu mimi,
kinachonizingua.